Belungile ngesikhathi asibingelele sikwamukeleke namhlanje kungulesine izinsuku zingamashumi amabili nantathu kuyona kinyanga kaNhlaba kunyaka wenkulungwane ezimbili namashumi amabili nane 2024 as all know ukuthi ke sine ngizema Africa sibungaze iminyaka engamashumi amathathu enkuleke entandweni ngale kwalokho siyazi ukuthi ke sikwi countdown njengalokho sazi ukuthi kunyaka ka 2024 unyaka wokhetho it an official date of voting in ngizema Africa mhla ka 29 njoba ke seku 6 days esele izithuphinsuku esele before sibheke la kanjani okhetho nikhumbula ke namhlanje silanga phansi komkhandlu umgungundlovu ngokuholwa kuyena kumeya ukhansela umzi wakazuma kumbula lo hlelo esiza kulona ke namhlanje uhlelo lolulethwe kuwe ngumgungundlovu district municipality ngokubambisana no Santam Santam ungumnikezeli wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe iFSP 3416 ongumshwalense ungaphambili kanjalo nezinkampani elawula izinkampani zawo zamaqembu njengamanje samukela umhlonishwa la usomlomo ngaphansi komgungundlovu district municipality umama uNontandla Gqaba lasibingelele sikwamukele umhlonishwa
ngibingelele basakazi ngibingelele nomphakathi wonke osilalele njengamanje
kuyinjabulo ukuthi ke sibe na namhlanje osukwini olubalekile lanxa ukuthi khona la bekulindeleke ukuba nakanjani umhlonishwa umzizo uma zethula ke isabelo kwemali ze IDP ehamtsana nayo kwi draft budget ka 2024 kena kunyaka ka 2025 mhlawumbe silandise kabanzi ngalosu la namhlanje
usuku la namhlanje lubaluleke kakhulu kuthina njengom umkhandlu wasemgungundlovu ikakhulukazi kuthina esuthunywe i-leading party okuyi African National Congress ngoba sinomsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi sishintshe izimpilo zabantu zakulesifunda sethu sasemgungundlovu ziningi izinto esibhekelene nazo njengoba sazi ukuthi umkhandlu suthatha vele kadulido African National Congress i-leadership eyayikade idlulile kodwa futhi bebesebenza izinto eyiningi nabo ababekade beyificile siyakhumbula ukuthi umkhandlu wethu awukazi ulido enye i-political party kodwa kusukela I think it was 2000 la kwakade kuyindlovu regional council wawusuthatha-ke o-African National Congress emva kwalokho kulekulidayen ziningi ke izinto esezenzakele esiyibonayo thina esingabahlali basemgungundlovu kusukela kumasipala wasemshwathi kuze kuyofika kumasipala waseRichmond njengoba sazi ukuthi omasipala abangaphansi kwesifunda sasemgungundlovu bawu 7 but umsunduzi asusebenzi kakhulu ngoba unamandla acisha alingane nawethu when it comes to ama services lawa amanzi nama services sanitation firefighting and other services abawenzayo bayakwazi ukuthi bona bazenzele but le minye imkhandlu ibhekelele kakhulu emkhandlwini wasemgungundlovu okuwumshwathi umngeni impofana impendle umkhambathi bese kuba iRichmond bona bosimasipala sibasevisi sayo kuwona wonke lama services esiyayiswanikeze but siqala ngama services amanzi maningi kama project esesithesa wenza siwaficile amanye eqhubeka nathi siphusha umshikashika wokuthi siwaqedele kubona bonke labo masipala ngokuhlukahlukana and ama millions ngama millions asefakiwe kwi infrastructure eningi yayo ngeke uzuyibone wena ngoba iphansi emhlabathini kodwa siyazi ukuthi uma ephela lama project imiphakathi eminingi yasesifundeni sethu semgungundlovu izokwazi ukuthi ithola amanzi emakhaya ayo ingaphumanga futhi kuzobe kwamanzi ahlanzekile abazokwazi ukuthi bawasebenzise at any given time ngiyakhumbula nje ukuthi lapha endaweni kofaya kunama ward esesikwazi ukuthi siwa service ngamanzi kusukela kompolweni uya endaweni zakofaya ko ward 3 ko ward 5 labo bantu sebeyakwazi ukuthi bathola amanzi sinayo kodwa ingxaki ikakhulukazi emshwathi uma uya endaweni zangaseSwayimani amanzi ama projects akhona ama projects asetshenzwayo kodwa ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi abantu baneliseke ngendlela kuyona yona kufanele sibe nama phases amaningana ukuze abantu bakwazi ukubenefitha ngamanzi kodwa zikhona ke ezinye inzame esilekelela ngazo ukuthi wise le ngqala sizinto enkulu esifaka phansi ingakapheleli because idinga imali eningi kukhona okunye esayesikwenze siyakwazi ukuthi simbe ama boreholes so masipala sinama boreholes ke eswa allocated as umasipala komasipala abahlukahlukene laba bamalocals wethu kusukela emshwathi komkhambathini kompofana ngicabanga ukuthi awasemshwathi awu9 akhona wasempendle awu16 akhona awu15 empofana akhona ngokuhlukahlukana komasipala eswa allocated amanye asembiwo and aseyaba service yaba service amanzi asikhulumi ngalama boreholes agwedlawo sikhuluma ngama boreholes amasha awuhlobolusha akwazi ukuthi athatha amanzi awafake emathangeni bese abantu amanzi bewathola kompompo ngiyakwazi futhi ukuthi siwasondeze eduze namakhaya uma kuwukuthi imizi isondelene nala sikwazi ukuthi ngesikhathi kwenziwa isurvey kwatholakala khona amanzi sinalo futhi uhlelo olunye ezinkungundlovu lokuprotector ama springs njengasendaweni yasempendle uma ufika khona abantu bayakutshela ukuthi bona amanzi banawo aqhamuka phansi njengoba benawo aqhamuka nasentabeni so siyabaprotectela kama springs ukuze ukuthi bakwazi ukwasebenzisa lawo manzi nasendaweni zako Richmond ko Gengesh sebewaqalile bayawaphuza siwathatha kwispring siwafaka ethangini bese siwakhipha kahle ngepayile but while senza lokho siyazi futhi ukuthi phela amanzi njengoba sike siwaprotect kodwa buya setshenziswa yilwane okusho ukuthi kusekufanele sibheke ukuthi masiwathatha la wazophuzwa abantu esizowahlanza njalo kabili ngenyanga masiwafaka ethangini bese kuba khona futhi esiwashela ukuthi aqhubeke atholwe imfuyo ukuze ingabe seyifa ngenxa yesomisa kuningi ke nokunye eswenza njoba dubala nje ukuthi sisebenzisana no Santam uyasilekelela kakhulu ezintweni zama firefighting zikhona insiza sekwazile ukuthi asinikeze zona ngoba omunye umsebenzi eswenza usumgungundlovu yilo yiwona lo oyicisha mlilo ziningi ke ingozi eziyaye zenzeke along N3 sikhona nje le ndawo esiyaze lapha ku Chatatini esiyaziwa njengezi ndasokufa kwabantu ngenxa yeingozi ezisuke zikhona so umgungundlovu ke uyayulekelele lapho kubona bonke labo masipala sinawo futhi ama centers wethu izi ama offices kubona bonke labo masipala engibalandelayo kodwa futhi okunye siyasebenza kakhulu kuhlelo lwe economic development siyingxenye njengo sine agency yethu le uMeda ekwazi ukuthi silekelele ihamba iyonqenqa abatshali bezimali ukuthi babuye bazotshala imali la esifundeni sethu ngoba siyazi ukuthi unemployment rate ikhona especially kubantu abasha nabantu abaka above 40 years abangasebenzi ingakho ke sithe masiqala sasesithi sifuna ukuthi sibe nedolobha elisha elizoba khona la isifundeni sethu elakhiwe nje njengoba sekuhulumeni wentando yeningi el between iTheku nomgungundlovu lapha eCamberdown njengoba ubona kuphansi phezulu and maningi amathuba emsebenzi avuleleke khona uyabona kuyaphithizela naku N3 uSunral uyawunyusa u-N3 no-N2 so nathi ke bakwazile abantu bethu ukuthi babenefite ngabathuba emsebenzi kodwa siyakholela ekutheni ukwakhiwa kwalela dolobha kuzolekelela kakhulu abantu bakithi bakula madolobha esinawo ukuze bakwazi ukuhlomula bakwazi ukuphilisa imindeni yabo kodwa futhi siyakwazi ukuthi silekelele abantu nangezinye nje inhlelo ngolosihlanu last week besibhizi siwumgungundlovu ngayo i-department yethu ile economic development sikwaze ukunikeza abantu besinemali engango 5 million ebe sibekela ukuthi sithuthukise osomabhizinisi abancane besifunda sethu so siba bonile ke labo somabhizinisi besibabizile laphaya eHerigwala e-stadium sahlangana nabo sababona kusukela kumuntu onesaloon nofuna ukuqala isaloon ngoba siyabona ukuthi ibhizinisi elibhizi leli especially alisasetshenziswa abantu besifazane kuphela nabantu besilisa bayaya kolungisa inzipho bakhona abantu besilisa abayithandayo bayolungisa inzipho bakwekwe kahle iy'nkophe zabo siyabanikeza kama-two siyabanikeza ke labo bantu olifisayo lelo bhizinisi aliqale siyakwazi ukuthi simnikeze bese kuyisigaba sesibili lese besisikhipha esokuqala sisikhiphe last year kuzophindwa futhi after ngoJuly ngiyacabanga futhi kusobe sesikhiphile ikhangiso sesinxenxa abanye futhi osomabhizinisi abafisayo ukuthi balekele lo mgungundlovu abezolima abafuyi beyinkukhu abafuya izimbuzi bazokwazi ukuthi bahlomile kodwa esibajabulele kakhulu yilabo mama abadayisa emgaqweni sikwazile ukuthi sibalekelele kubonake kuhlomule omama abawu 100 komasipala abahlukene abazokwazi ukuthi bahlukaniselane imali abazokwazi ukuthi bayisebenzise bathenga izinto ezobasiza be it ama veg noma ama fruit noma yini nje abayidayisayo bazokwazi ukuthi balekelele uze bakwazi ukuxosha ikate zibo abaningi ke balabo mama basho ukuthi bangama single parents and siyajabula ukuthi sihulumeni sikwazela ukuthi sifike kuleyo mndeni enjalo and iningi labo futhi kwakwabantu besifazane siyababongela kakhulu nabafuyi kube inkukhu nabatshala umoba nabenzani kodwa uma sebesibona ukuthi lo muntu usengaphezulu kosizo thina sinalo khumbula phela thina si district sinawo imsebenzi esinikeziwe efanele sifocus la siyalekelela siyayisimdluliseke lo muntu kwa economic development department elidwa ubaba uSiboniso Dumo ukuze akwazi ukuthola amasentjana asengaphezulu ukuze akwazi ukuthuthukisa ibusiness lakhe kodwa futhi sinazo inhlelo lapha ya community services esikwazi ukuthi silekelele abantu abasha siya participate kakhulu kwezemidlalo siba khona ku Salga but participate abantu abasha bethu siyazi ukuthi basuke bezoveza ama talent ahlukahlukene siyayihambisa futhi ingane zethu emhlangeni lezi amantombazane ukuze ikhule ziphethe kahle zigcinekile ngelinye ilanga zibe izinto nazo zifunde zisagcinekile ingene ababantwana siyakwazi futhi ukuthi sibahambise abantwana nakwezempilo ke nje abantwana bayakwazi ukuphepha siyakwazi futhi umeya unohlelo lapho ngoba uyena leader iAIDS Council uyakwazi ukuhlangana nesigungu samadoda nabantu abakhuzi bazekile siyakwazi ukuthi sihlangane nabo sibalekelele futhi nabo ngeyimfuno abazifunayo ziningi ke izinto esikhona kodwa esikujabulela kakhulu ukuthi kwa infrastructure ikomiti lethi lela kwa infrastructure liqhubeka kakhulu ngama services akhona so ziningi izinto inhlele esibonile ukuthi njengoba sisangenile sisingene ngo 2021 saw 2024 siyabona ukuthi kuyothi kushaya isikhathi sokuthi kuphele term of office kuningi sobe sesikwazile ukuthi sikwenzele abantu basemgungundlovu
Kuyonesho kube yintokozo kakhulu nesikhathi sakho siphe sona.
Siyabonga kakhulu.
Kulungile. La siphothulwa inkulumo yethu la engqayizivele besikhuluma ke la uspeaker somlomo ngaphansi kwesifunda uMgungundlovu district umama uNonhlanhla Gabela. Kulesikhathi samanje khumbula ke lolu hlelo silethulelwa ke iwona uMgungundlovu district municipality ngokubambisana noSantam. Santam ungumnikezeli wezizakala zezimali ogunyaziwe FSP 3416 ongumshwalense ongaphili kanjalo nezinkampani elawula izinkampani zayo zamaqembu khumbula ke namhlanje bake sila ngaphansi kwesifunda uMgungundlovu singaphansi ke la kubholi bakhe uMzizo onguyena ke umeya njengoba ke sazi namhlanje ukuthi ke la kuzolethwa ke uhlahlo mali lika 2024 to 2025 ngale kwalokho sikhuluma ke nayo into ethinta yona integrated development okuyi IDP kulesikhathi samanje asikubingelele bese sikwamukela elamsholozi namhlanje mina
asibingelele umsakazisi sibingelele nabalaleli
kuyintokozo ukuthi sibe nawo namhlanje ngiyazi ukuthi indoda ematasatasa kulezi insuku muva nje siye sakubona lapha usendaweni yasemshwathi nami silapha ke emkhambathini saphinde sakubona futhi khona futhi emshwathi ezinsukwini ezadlule nalapho khona nabuhambisana ke nomhlonishwa uSipho KK Inkosi lile insendaweni lapha eTrust Feed ku-ward 9 kanjalo naku-ward 7 hlasi imphe namhlanje lusho ukuthini lolu suku namhlanje libaleka ngakho
No asibonge kakhulu sisho nje ukuthi sijabule kakhulu njengomkhandlu wase Mgungundlovu ukuthi ibudget yethu iphasiswe umkhandlu ngoelethu iningi lamakhansela livumelane nohlahlomali ebesizolethula namhlanje siyathanda kodwa ukuthi sisho nje ngaphambi ukuthi singene kulona uhlahlomali ukuthi sijabula kakhulu njengale administration ukuthi iloke singenile ngo 2021 umcwaningi mabhuku usaloke sinikeza nje imbiko esho ukuthi izimali zomkhandlu siphethe kahle phecelezi lokho kuthiwa unqualified audit opinion lokho kuyasijabulisa kakhulu and siyafisa ukuthi sikubike kumphakathi waseMgungundlovu wazi ukuthi asigcini nje ngokuthula amabudget uma seyisebenza imali sisebenza ngendlela yokulandela umthetho lokho kosekuqinisekiswe kuzona zonke imbiko kamcwaningi mabhuku ka-Auditor General siyajabula kakhulu futhi ukuthi i-budget ebesizoyithula namhlanje i-budget esithole ukucwaningwa o provincial treasurer umnyango lo obheke imali kwisifundazwe wayithola ibudget yethu ukuthi ifunded okusho ukuthi siyakwazi ukuthi siqondanise imali ezongena neyidingo eyidingwa umphakathi kungabe khona ukuthi sifake izinto eziningi sithi sizozenza kunalokho esingakwazi ukuthi sikwenze kodwa ke okusijabulisa kakhulu nje ukuthi le budget yethu iqonda ngqo eyidingweni zomphakathi waseMgungundlovu futhi ke yenza ukuthi uMgungundlovu wenze ngqo imisebenzi onikezwe yona imithetho isibonelo nje sokuthi ke sinikeze umnyango waka community services umnyango lo ophathelene nemisebenzi yabantu imali engango 19.2 million ukuthi ukwazi ukuqhubeka okokuqala nokusebenza inhlelo zeinhlekelele uma zikhona ngoba iwona umnyango ofanele ukuthi usukume makukhona inhlekelele la kwisifunda sethu kufanele futhi ukuthi ukwazi ukuthi bezime eziphuthumayo njengaye icishamlilo kanjalo bakwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi wabo kodwa futhi ukwazi ukwenza inhlelo eziphathelene nje nezempilo emphakathini nezemvelo kanjalo neinhlelo zokuthi kukwazi ukugcina indawo zethu zihlanzekile kodwa okunye okubalekile lo mnyango sunikeze imali yokuthi ube impendulo kwinhlaka ezihlukahlukene zomphakathi through ama social programs abantu njengeinhlelo zakuthuthukiswa kwabantu abasha zikhona zikhona kulolu hlahlo mali inhlelo ezibhekelene nabakhubazekile inhlelo ezibhekelene nogogo nomkhulu ama senior citizens inhlelo ezibhekelene nezinye inkinga esithi esibiza ngokuthi ayithuntubeza inqubekela phambili kakhulukazi kubantu abasha lokho kuthiwa ama social ills njengezinto zeidakamizwa bazoba nezinhlelo zokuthi kuliwe lokho through lo mnyango kanjalo nokukhulelwa kweingane isikhathi singakashayi sinayo inkinga umsakazi nomphakathi waseMgungundlovu ebekwa umnyango wezempilo ukuthi sekune sekwanda isibalo seingane ezikhulelwayo ephakathi kweminyaka u10 no13 into esasingacabangi leyo ukuthi ngenzeka kodwa ireality iqiniso ukuthi lezi zinto ziyenzeka so ke kufanele ukuthi singakwenzike kube inkinga yomnyango wezempilo fast kwenze kube inkinga yethu sonke njengomphakathi nathi njengohulumeni wasekhaya sikwazi ukubhekana nalezo zinto so ke sinazo ke inhlelo ezi njengoba senza lesethulo nje eyiqondene ngqo nokuthi sikwazi ukuphendula nalo kulokho ukuthi khona lenkinga yokukhulelwa kweingane zisencane siseyikoleni kodwa ikakhulukazi sifisa ukuthi sibambisane nomphakathi ekutheni sisiqede lesisihlava sokukhulela kweingane zisencane kanje nezinye ke inhlelo ke ithinta umphakathi ezinye ezithinta umphakathi ezokuthuthukiswa kwamasiko nobuciko ngaphansi kwalolo hlelo kukhona uhlelo silenzayo ukuthi sisupporte izinhlelo lezizandu zonomkhubulwano izinhlelo zokuhlolwa kweintombi umkhosi womhlanga kanjalo so zonke lezi zinto sizi fakile zikhona zinikezwe imali kulolu hlahlo mali sinikezeke umnyango wokuthuthukiswa komnotho imali engango 19.3 million
okay
u 12.2 million sunikeza uphiko lwethu lokuthuthukisa umnotho olubizwa ngokuthi umeda umsebenzi wabo ke omkhulu umsakazi nabalaleli ukuthi bahambe zonke inkalo eSouth Africa nangaphandle kwase South Africa ukuthi bayonxenxa batshala imali ukuthi bazotshala imali kulesi sifunda saseMgungundlovu isifunda ke saseMgungundlovu sibalekile emnothweni waKwaZulu Natal iwona mnotho owesibili ngobukhulu ukulandela waseThekwini so sifuna ukuthi sigcine sikuleyo position sikuleyo ndawo njengomgungundlovu so ingakho senza inhlelo zokuthi sigweme lokho kuthiwa i-disinvestment ukuthi laba sebekhona abatshale imali eMgungundlovu bangaphumi umeda fanele ukuthi usebenze lokho kodwa usebenze nokuthi ulande ama-investments ulande abatshale imali ukuthi bazotshala imali. Ingakho uma uhamba nje lapha ya ngo N3 ikakhulukazi eMkhambathini ubona kunezinto ezenziwayo amafema wakhiwayo ama warehouses imoto eziningi oyibona zibhakile lapha ya umsebenzi ekufanele ukuthi siwenze lo yokuthi kumenywe abatshala imali ukuthi bazotshala imali siyajabula ukuthi umkhandlo wasemkhambathini sibambisene kahle kakhulu futhi nawe wenza kahle ukuthi wenze izimo zokutshalwa kweimali ukuthi zibe sesimweni esikahle zibahehe abatshala imali soke umsebenzi esunikezeke umeda lo njengoba sibanikeze le mali ukuthi bakwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi ukuthi banxenxe abatshala imali ukuthi beze bazotshala imali eMgungundlovu ukuze siqede ububha ukuze siqede ukungasebenzi ebantwini kodwa futhi sihlinzeka imali engango 5 million ukuthi sisupport osomabhizinisi abancane ama SMMEs so sicizelela lokho ngoba sifuna ukuvuselela imnotho yasemakhaya kanjalo nasemalokishini and sihlale sikusho kubantu basemgungundlovu ukuthi kuyasikhathaza ukuthi izitolo nje lezi ezincane ama tech shop ama spaza shops ama supermarket no besikwazi ukuthi ama general dealer ngasemakhaya abakaziwa nje ukuthi asetshenzwa abantu bakithi sebephumile sekungena abantu bokuhamba kuzona sifuna ukubalekelela sakusiqhubeke sibalekelele ngolesihlanu dlule bese yonikeza nje amasheke neinsiza kubona osomabhizinisi abancane ababalelwa ku 300 bese lapha eHerrigwal State masijabule kakhulu ukuthi kubona ikakhulukazi unanabantu abenza umnikelo emnothweni kodwa basezingeni eliphansi kakhulu abakulomnotho ekuthiwa ukahleleki informal economy njengomama abadayisayo ematafuleni emgaqweni nasemarank esikwazile ukufinyelela kubona nabo ngoba usizo oluningi lokusupport osomabhizinisi kuhulumeni imvamisa lijwayele ukuthi litholwe yilaba abasebethanda ukuthi simama kancane kuthi laba abasaqala impela phansi uthola ukuthi ayikho indlela ukuthi basizakale so-ke lolu hlelo lwethu-ke lokusupport ama-SMMEs osomabhizinisi abancane lifuna ukufinyelela nakumama osetafuleni futhi siyafinyelela kubona bebe u-100 nje ngolesihlanu abakwazile ukuthi kube khona sibanikeza kona ukuthi bakwazi ukukhulisa amabhizinisi abo so nakulo nyaka omusha-ke wemali kulolu hlahlomali akade sizolethula sisabeka imali elinganayo ukuthi sikwazi ukuphinde sibalekelele siyagcizelela ke kodwa kosomabhizinisi bethu sasikhuluma nabo ngolesihlanu odlule laba sifisa ukuthi nalaba abalalele sisho ukuthi la singakwazi ukufinyelela khona thina njengomgungundlovu uhulumeni usebenza ngokumukezelana nangokubambisana ingakho lapha kumthethosisekelo ku-chapter 3 ku-section 40 umthetho uthi njengeyinhlaka zikahulumeni kufanele ukuthi sisebenze phecelezi ngendlela ekhombisa ukuthi wa interdependent and interrelated kunokuxhumana okusebenzeni kahulumeni ingakho-ke sikugcizelela kosomabhizinisi abancane ukuthi la uzohamba uphele khona lo 5 million kufanele ukuthi bazi ukuthi ukhona umnyango ka-MEC uDuma wezokuthuthukiswa komnotho unevula fund unazo futhi nezinye iy'nhlaka ezingaphansi kwawo ey'lekelela osomabhizinisi abancane njengo-KZN Growth Fund ne-Tala Bank nezinye iy'nhlaka ezibalekelelayo osomabhizinisi abancane so la sihamba siphele khona thina sine-referral systems nohlelo lokuthi sikwazi ukuthi sikuxhumanise nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ukuthi ukwazi ukuthi ukulekelele noma ufuna usizo olungaphezulu kwalolu hlahlomali esinalo le budget esinayo ngoba bona amahlomba abathanda ukuba banzi siyakwazi ukuthi sikwazi ukukurefer sisho ukuthi hhayi le idea yakho sibona ukuthi umnyango othize ongakwazi ukunikeza imali sikuxhumanise abasebenzi bethu bomnyango ukuthuthukiswa komphakathi sesabatshena ukuthi uhlelo njalo lidinga ukuthi likwazi ukusetshenzwa le referral system lokuthi la singakwazi ukufinyelela khona thina njengomkhandlu esaziyo ukuthi uhulumeni wesifundazwe nohulumeni wazwe lonke unazinhlelo ukuthi alekelele umuntu angayihambeli yena kube ne hand holding process sikwazi ukuthi simbambe ngesandla simuse kuloyo mnyango sinazo ke nezinhlelo esikhulume ngazo lazo ukuthi sizokwazi ukuthi siqeqeshe abantu ngokwamakhono ahlukahlukene.
Ngiyakhumbula ukuthi sakhula nje ebendle beke kube nama Salga Games yokholaza lekelele omasipala kube nama teams ama sport codes ahlukahlukene alekelele kulaze njeni nanama assistants nje ukuthi abe away from Mr. Kamizo so isikhulu
emphakathini. Niyabe impela nje kunjalo lokho kungena ngaphansi kwalo mnyango wezemsebenzi yomphakathi community services. Inhlelo enjalo impela la siyazenza ngoba kuthina sibaluleke kakhulu umsakazi ezemidlalo kuthina sibaluleke ngesizathu sokuthi umuntu oyibandakanya nezemidlalo oqala nje uba disciplined indlela yakhe yokuyiphatha kuba ilemukelekile emphakathini ngoba isport si instill discipline sifaka indlela kahle yokuyiphatha okwesibili umuntu okwi sport kuba umuntu ophilayo ngokomzini simenza ukuthi senza ukuthi umuntu aphile kahle kubaleke izifo lezi eziningi ezigcina ezinamathela abantu obesity ukukhuluphala ngokungafanele okuze kulethe izifo ezingenza ukuthi umuntu agcine ba ne-stroke nezifo zenhliziyo kanjalo kodwa siyakuthanda futhi ukuthi abantu babe ingxenye yezemidlalo ngesizathu sokuthi bahambela kude kakhulukazi abantu abasha nezinto ezingathuntubeza ikusasa labo bahambele kude nama social aids uphuzo lidakayo idakamizwa nayo yonke leyo nto kodwa futhi abayihlanganisa nezemidlalo zenza lokho kuthiwa yi social cohesion zenza ukuthi abantu bakwazi ukuphilisana njengomphakathi bakwazi ukuphilisana nangezizwe ezihlukahlukene bahlukana ngokwamasiko bahlukane ngokwebala kodwa imidlalo yenza ukuthi bakwazi ukuhlangana futhi yenza lento ekuthiwa yi social cohesion kodwa kwesihlanu kubalulekile abantu bangenza i-career through sport abantu bangakwazi ukuthi bayiphilise ngokwezemidlalo baningi abantu ukuthi noma kuthiwa unaso isitifiketi esithize kodwa manje nekhono elithize ngokwemidlalo akwazi ukuphila ngaleyo nto imphilise yena iphilise nomndeni wakhe akwazi ukwenza umnikelo nasemnothweni ingakho lo mnyango waka community services sunikeza imali yokuthi kwazi ukuthi kugqubuzeleke ezemidlalo but bengisabala ke nephuzu lokuthi soba nezinhlelo nezokuqeqesha eziya nje emphakathini ukuqeqesha umphakathi ezintweni ezihlukahlukene kwezokakha lokho sikuqondanisa njengoba ngisho ukuthi sisebenza ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe nokazwelonke uma kusazi ukuthi kuzoba nama project okwakha izindlu kuleyo mkhandlu ezokwenzeka lokho ke ukwakhiwa kwezindlu imvamisa kwenziwa umnyango wesifundazwe wokuhlaliswa kwabantu thina siye sifuna ukuthi ke silungise abantu ngamakhono wokuthi mayifika la uma project kungaqashwa abantu abangaphandle ukuthi bakhe izindlu lezi ezizokwakhiwa uhulumeni ufike umnyango wezokuhlaliswa kwabantu sekune pool sekunabantu abaningana abaqeqeshela ukwakha ukuze sihlanganise uqeqesho nethuba futhi lomsebenzi ngokuthi kube khona lawo ma projects kanjalo plumbing lezi zindlu kusuke kufanele kufakwe nama pipe amanzi kuzona siyabaqeqesha abantu kulezo zindlu ukuze maye bakhona lama projects bakwazi ukuthi abantu baqashwe kulezo indawo ukuthi benze kanjalo carpentry ilabo abaqeqeshela ukuthi basebenze ngeplangwe bangenza izinto njengokuthi bafake ama frame makwakhiwe ama izindlu kuma projects bafake iminyango bafake ama windi bafake ama roof kodwa futhi sibalungiseka nokuthi umuntu akwazi ukuthi ngoba abantu bayakha imihla nemihla endaweni bafuna ukufakelwa amakhabethe abantu emakhaya bafuna ukufakelwa lokho kuthiwa ama built in so fa kube nephule yanele yabantu abaqeqeshelwe lezo zinto abantu kungabi bona bonke abantu abashayulayini nama CV bathi bayofuna imisebenzi kuhulumeni nakwi private sector abanye abantu ngamakhono neetifiketi abanazo bakwazi nje ukuthi umuntu azenzele into ezokwazi ukuthi imphilise kona ke kunoqeqesho olunye ke esilwenzayo manje esithrowa masithi lokufundisa abantu ngokulungiswa kwama cellphones so senza ama groups of 20 per local municipality ukuthi kube khona abantu abaqeqeshela lokho mayisifuna ukugcizelela ukuthi izinto ezingaphilisa abantu akukona ukuthi abantu bayofuna ngempela imisebenzi ngoba ukuthi sinxenxa ukuthi akuzokwakhiwa ama fame ukuthatha isikhathi ukuthi silethe abantu abazotshala imali first qeqeshe abantu ngezinto ezokwazi ukuthi zibaphilise awukho umuzo ongenayo iselfoni and lama cellphone afa zonke izinsuku ma efa abantu bagibela amatekisi bazowalungisa emadolobheni imvamisa futhi kubantu bokuhamba manje sifuna ukuthi kube khona abantu abaqeqeshiwe kumasipala nomasipala kulabo abawu 7 bethu abazokwaziwa emphakathini hayi sebenazi certificate bayakwazi ukulungisa ama cellphone ufelwe i cellphone asikho isidingo sokuthi usuke empendle uye eHowick noma uze la eMaritzburg uzolungisa ucingo fawazi ukuthi hayi kukhona umfana noma intombazane yakazuma noma yakamgoza noma yakadlamini noma yakasithole ekwazi ukwalungisa mhlambe naye ibe nendawo endaweni la ingafinyeleleka khona kalula so kodwa ke sinazo lezo inhlelo sikhole ukuthi ke mase sibaqeqeshile labantu abantu emphakathini yabo bazobasebenzisa ngoba nabo kuzobanciphisela amabanga abawahambayo ukuthi bakwazi ukuthi balungiselwe ama cellphone kodwa kuzoba indlela ukuthi bakwazi kuyiphilisa nalabantu ngokwamakhono noqeqesha abazobe sebelitholile so sifuna ukuthi ke lolu hlahlo mali esilethulile namhlanje luzikhava cishe zonke izinto ezibalekile including neyengqalasizinda sifaka 220 million ekuthuthukiseni kwengqalasizinda yamanzi neyokuthuthwa kwendle kwenye yale mali sifaka imali ekutheni sifaka ingqalasizinda enkulu yamanzi isibonelo nje yokuthi sizoqedela iproject yasempolweni kuleya project siyonke uma sesifaka le mali yokugcina ngizoyisho so bese sifaka imali engango 213 million lo 30 million esofaka from uJuly seko oqedela umsebenzi osuwenziwe njengamanje endaweni yasempolweni lokhu okuzokwenza ukuthi emphakathini wasempolweni imizi engango 5200 ikwazi ukuthi ithole amanzi emagcekeni so sofaka u 30 million ukugcina ke manje ngoJuly njengoba kade sithula uhlahlo mali oluphelelisa ingqalasizinda yamanzi kule yandawo kodwa sifake imali konjiniyela abazosidwebela ukuthi obuxhakaxhaka bamapayipi endaweni zakaSwayman buzohamba kanjani kuya phambili ngoba iyona ndawo lapha emshwathi esasilele kakhulu kuyona ngokufaka ingqalasizinda yamanzi so ukhona ke so unjiniyela sesimqokile ukuthi asenzele lokho esikubiza ngokuthi detailed planning and design ukuthi asihlelele lo msebenzi asidwebele nokuxhakaxhaka bamapipe ukuthi bizohamba kanjani kuma ward anjengo 6 shothi abafaka ombava ward 8 ward 11 afaka indawo njengo mabheleni oqaqeni indawo zaka ward 12 kanjalo naka ward 13 so ama ward onke nje akaSwayimane sifisa ukuthi azi ukuthi kuno engineer lesesimqokile ukuthi asidwebele ukuthi ubuxhakaxhaka bamapipe buzohamba kanjani mayisekwenzileke lokho sizobe sesibonisana nomnyango wezamanzi ukuthi ke sithole imali yokuthi siyifake leyo ngqalasizinda kodwa u15 ama boreholes esihlela ukuthi siwafake khona endaweni nje yasemshwathi awu 11 yawo kulama ward akaSwayimane so emkhambatheni sizoqedela iproject yasenkanyezini nakhona sesenza umsebenzi wokugcina ozo nakhona sifaka u 30 million ukuthi siqedele lo msebenzi osenkanyezini kodwa sifuna ukuthi siuqinisekise umphakathi wase emkhambatheni ikakhulukazi ka ward 2 na ka ward 5 indawo njengo number 8 le esasakhe khona iskim samanzi isamanyavu iskim esisibiza ukuthi amanyavu water scheme ebesingenawo amanzi enele sifuna ukusho ke ukuthi sesiyayiqedile ireservoir ew 10 megaliters lapha enkanyezini esizokwazi ukuthi behlisele amanzi in fact nje kusasa iyo testwa leyo project ezokwazi ukuthi balethele lawo manzi so sifisa ukuthi ke bazi ukuthi nabantu basempofana abantu basempendla abantu base Richmond kuzona zonke lezi ndawo esilethela amanzi ukhona lo 220 million ukuthi siqhubezele inhlelo zokufaka amanzi kubona bonke labo masipala abawu 6 nezo kwakhiwa kwama toilet lawe siwabiza ukuthi ama VIPs endaweni zasemakhaya so siyafisa ukuthi ke nazi ukuthi zikhona lezo inhlelo esihlinzeke ngamanzi so uhlahlo mali ke lwethu njoba sengishilo ukuthi ke njoba lithinta ingqalazinda njoba kade ngibeka nje umnyango lo wezokuthuthukiswa komphakathi community services kade ngisho izinhlelo zokuthuthukiswa kwentsha kanjalo abakhubazekile imkhosi yomhlanga izinhlelo zokuthuthukisa amasiko nobuciko ezokuthuthukiswa komnotho cishe asikho isigaba somphakathi esingeke sikwazi ukuthi sifinyelele kusona ngalolu hlelo kodwa sifisa ukuqinisekisa ngokuthi ke umphakathi waseMgungundlovu sisebenza njengohulumeni owodwa thina njengohulumeni wasekhaya nohulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke uma sihlela izinhlelo zentuthuko sizihlela ndawonye so sifisa ukuthi ke wazi umphakathi ukuthi kulokhu okungewona umsebenzi wethu njengohulumeni wasekhaya sisebenza ndawonye nohulumeni wesifundazwe sisebenza ndawonye ungqongqoshe nje uDuma uMC champion wethu la uthunywe uhulumeni wesifundazwe ukuthi asebenze nathi njengomgungundlovu umongameli uRamaphosa uthumele uminister uChikunga ukuthi asebenze nathi njengomgungundlovu ukuthi sikwazi ukumbikela ngezinto esifuna ukuthi uhulumeni kazwelonke angenelele ngazo asuke straight nazo uminister Chikunga aye kwicabinet ukuthi nako khala ngakho umphakathi waseMgungundlovu uMC uDuma usuka nazo zonke izinto esikhala ngazo kuhulumeni wesifundazwe azise kundunankulu nakwikhabhinethi yesifundazwe so ukusebenza kwethu kusebenza ngokuxhumana so sifuna ukuthi wazi umphakathi waseMgungundlovu ukuthi ngaphandle nje kwale budget ebesizoyithula kodwa uhulumeni wesifundazwe nokwazwelonke sisebenza nawo ukuthi sibamsene sibe impendulo ezinkingeni zomphakathi waseMgungundlovu
iqinise ukuthi ngengabona ukuthi la usukavinde ebalekile but ngengabona ukuthi kunohlelo la enilihlela nomkhandlo lapha empofane kakhulaze lekelela abantu besilisa incathi ke abantu besilisa emotabheka basemanqiki kakhulaze ekulekelelweni kwezimpilo kumuva nje kade ngibona la omunye umbhalo la echaza ukuthi impela ukudla komuntu osilisa ngachaza into eziningi akunakeki ukuthi umuntu usidlakudla but iqinise ukuthi lokho engathi themana nohlambda unesifo sengqondo ngathizeni kodwa ke ukuthi abantu besilisa ngenxa yokuthi bayagqoza ukuyobheka isimo zabo nje sempilo ukuthi umuntu unjani kodwa ngiyabona ukuthi la ngokuxhaswa UDM nohlelo enilenze mhlawumbe ngasichazele kabanzi ngalo hlelo
asibonge kakhulu umsakazi umnyango wethu wezemsebenzi yabantu community services ezinye izinhlelo esisebenzayo pro lo mnyango uhlelo silibiza ngokuthi men's health
okay
uhlelo lokuthi sinake impilo yamadoda lokho kushoyo kuyiqiniso kuyasikhathaza kakhulu hayi jethina njengomkhandlo waseMgungundlovu njengohulumeni jikelele ukuthi amadoda awayinaki impilo yawo
true
indlela eya emtholampilo naseyibhedlela ayivuthiwe ngase sayidini lamadoda empeleni amadoda aya emaclinic naseyibhedlela ngoba sekukubi kakhulu imvamisa sebethwelwe umuntu akavajwayele ukuthi ayihambele nje yena uya ngoba sekukumbi kakhulu kuyasihlupha ke lokho ngoba kuze kuba ngathi nje emphakathini hayi vela amadoda kufanele asheshafe ayikho into ngokwesayensi ekhomba ukuthi indoda kufanele ukuthi isheshife kunomuntu wesifazane kodwa iqiniso elokuthi kwenzeka kanjalo ngoba amadoda athatha isikhathi ukuthi aye emtholampilo aye naseyibhedlela lokho ke ke siye sifisa ukuthi sisebenzise amathuba njengalawo ukuthi sishe madodeni ukuthi siyacela ukuthi abhukule uthi mawuzwa nje into encane engahambi kahle empilweni yakho usheshe usondele emtholampilo kodwa ke ngoba amadoda khombisa ukuba manqikanqika ukuya emaclinic sake sathi ake sibe neyithangami la sixoxa khona namadoda ukuthi yindaba emanqikanqika ukuya emaclinic base besho ke abanye babo ukuthi hayi bakhathazwa ukuthi babe kolayini laphaya neyingane kwesinye isikhathi nabantu besifazane kwesinye isikhathi bangakwazi ukukhululeka kahle ukusho iy'nkinga zabo sase umnyango wezempilo si uqhamuka ke nohlelo esalithakasela kakhulu lokuthi emaclinic faqale manje into yokuthi kube khona amagumbi abantu besilisa lezo inhlelo sesibonileke siqala ukwenzeka njengoba ke wenza sibonela nje ukuthi sake saya nase Brandville lapha eclinic siyokwethula igumbi lokulashwa kwamadoda kwangelona elokuqala umnyango wezempilo usuthande ukuthi ulisabalalise lohlelo okuyinto esijabulisayo kakhulu ke leyo ingakho ke sithanda ukuthi siwakhuthaza amadoda ukuthi kuma clinics manje amaningi selukhona uhlelo ukuthi nje mayingena indoda imashalwe ikwazi ukuthi ikhonjiswe la kunakwa khona impilo yabantu besilisa so ke sikhole ukuthi lokho kuzowakhuthaza kakhulu amadoda ngisigcina nje ukuvulela enye igumbi sasilapha ya emshwathi eclinic yasemayize kanye so kodwa ke kuma clinics amaningi selukhona uhlelo njengalolu ukuthi uma efika nje amadoda kube no line wawo oqondene nawo nendawo specific la enakwa khona nala singakafiki ke kodwa khona lolo hlelo siyawakhuthaza nje amadoda ukuthi ayinake impilo yawo kunomdlavuza oqondana namadoda i prostate cancer kunezifo nabo lezi nje eziyamahlala khona nabo ezibahlaselayo o BP oshukela ekungafanele ukuthi sifo size sihambe kakhulu egazini uma unesifo somfutho wegazi ngenxa ukuthi awusinaki lokho kuthiwa iBP uzugcine ushawe istroke ngento nje obungagwinya iphilisi lwehlisa umfutho kahle wegazi uphile kahle nje impilo ejwayelekile futhi isikhathi eside kanjalo nezifo lezi ezithathelanayo ngokocansi ekufanele ukuthi nazo baziyele emaclinic asisho ukuthi indlela zokulapha zesintu asihloniphe kodwa kubalekile ukuthi babhekwe nawo odokotela kube nesiqiniseko sokuthi leso sifo sinqobekile singaloke sihamba sibuya phakathi kwakho nomama wasekhaya ngoba mhlawumbe umama uyaya yosilapha nibuye futhi nibe nobudlelwane bocansi simbuyele futhi ngoba wena ulashwanga njengendoda kulashwe yena kuphela so zonke lezo zinto kanjalo nezifo njenge sandulela ngculaza nengculaza amadoda kufanele ukuthi atheste asazi isimo sawo le esinalo igciwane yazi ukuthi cha akuona lo isigwebo sentambo umunalo leli gciwane ungakwazi ukuthi uthole imishanguzo uphile isikhathi eside empeleni ilokwangena lolu hlelo lemishanguzo abantu sebephila isikhathi eside lokho kuthiwa i-life expectancy isikhathi esilinganiselwe ukuthi umuntu akwazi ukuthi siphile sesikhule kakhulu emva kokuba kungene lolu hlelo lemishanguzo i-life expectancy la eSouth Africa ibayakaba la ko 52 years. Sadlange kakhulu igciwane lengculaza. Kodwa ngokungena kwemishanguzo I life expectancy isikhathi esikwazi ukuphila abantu jikelele sesibalelwa ku 65 kuya kuphezulu okuyinto ke enhle kakhulu kunabantu asebebe kulolu hlelo lemshanguzo isikhathi singangeminyaka engamashumi amabili kuya phezulu bephila and futhi basazophila isikhathi eside ngokuyimisela so siyafisa ukuthi amadoda akwazi ukuthi angene kulolu hlelo abantu ekuthiwa nje bane ba khakwele sisifo se igciwane lengculaza South Africa babalelwa ku 8 million abantu abasohlelweni lakulashwa ba 5.7 million kodwa ke abantu abayithathayo imshanguzo kakhulu makubukwa abantu besifazane kubantu nje abahlonzwe ukuthi bane sandulela ngculaza cisha bangaphezulu ka 2 million abayakhohlelweni lokuthi balashwe and labo bantu abantu besilisa so siyafisa ukuthi abantu besilisa bayinake impilo yabo zikhona ke inhlelo nomnyango wezempilo ozenzayo njengesibaya samadoda inkunzi sematholeni yokuxoxisana nje namadoda ngezinto ezihlukahlukene ezithinta impilo yawo neyithinta irole yawo emphakathini siye sicizelele kulezo yithangami futhi ukuthi siyafisa ukuthi abantu besilisa amadoda ukuthi ayinake impilo yawo so qhubeka ke nokuthi siloke siwakhuthaza amadoda aze ande amadoda ayinakaye impilo yawo ngoba sifisa amadoda aphile isikhathi eside amadoda ayinhloko zemizi yawo amadoda abaholi amadoda abafikele amadoda abondli bemizi yawo ma akufanele ahambe ngokusheshsha emhlabeni ngoba leyo role izokwenziwa ubani lelo qhaza lizoba nje ubani iqhaza lobuholi iqhaza lokuthi kube khona abafana abancane abantu ababukela kubona iqhaza lokuthi bondle amakhaya bavikele imindeni yabo uma bezosheshe bahambe emakhaya madoda sukumani inakeni impilo yenu ngoba imindeni yenu nomphakathi iyandinga ukuya phambili
impela ke la iqiniso linjalo andengathi ningaqhubeka kukhulazi nenhlelo enjalo lamhlonishwe ngoba ikakhulazi ke kuthiwa ke inkunzi sematholeni singathakuzela nabona abafana abancane beathenda wona la zezobazi amadoda ngoba phela iqiniso ukuthi makukhulunywa ngeteenage pregnancy akusiyo ukuthi bayayikhulelisa laba bayayikhulelisayo but iqiniso ukuthi bakhuliswa abanye abangangabo okanye bakhuleliswa amadoda esizothi athathe advantage kulabo bantu abasukube ngakwazi ukuthi bayimele bona ngokukhuluma ngokuyicabangela nakuyithathela izinqumo but ngifuna ukuhlaba mase siyiphetha le nto ngifuna ukubhekana nokuthi ubudlelwane benu kakhulukazi noSantam njengoba sibonile ukuthi eminyakeni edlule nibambisene noSantam kakhulukazi enhlelweni zenu ngathi kunjani ubudlelwane benu
ngiyafisa nje msakazi nabalalela ukuthi sisho ukuthi sijabule kakhulu ngobudlelwano esinabo noSantam njengomgungundlovu sifuna ukuthi sisho nje ukuthi sathatha isinqumo thina njengalobuholi obukhona la emgungundlovu bokuthi idingo ezikhona emphakathini asikwazi ukuthi siphendule kuzona ngemali ekhona kuhulumeni phela fasibe nendlela yokuxhumana neprivate sector nalabo abangekho kuhulumeni osomabhizinisi neyinkampani ezingekho kuhulumeni ukuze sibambisane nazo ukuthi silethe impilo engcono kubantu basemgungundlovu so ke into ke sayenze yokuthi sibe nesivumelwano noSantam le nkampani yemshwalense ikakhulukazi ukuthi sibheke izinhlelo ezisemnyangweni lo esithi umnyango wemsebenzi yabantu ucommunity services ikakhulukazi ubudlelwane bethu noSantam buncike kakhulu ekutheni sisebenzisane ezinhlelweni zokubhekana nezinhlekelele sibambisene kakhulu ke kulokho kukhona uxhaso abasinikeze lona ukuthi basinikeze izinsiza zokubhekana nezinhlekelele uma sihlangabezana nezinhlekelele kodwa futhi ubudlelwane bethu buncike ezimweni ekulekelelaneni ngakwezinsiza zezimo eziphuthumayo kuma emergency services njengezicishamlilo olunye nje losiza abasilekelela ngalo elokuthi sikwazi ukuthi sibe nezindlawo ama jaws of life lawa kwazi ukuthi siwasebenzise uma kuthiwa kunengozi enkulu eyenza ukuthi imoto ihlangane ngendlela yokuthi ukukhipha umuntu kube nzima. Kudinge ukuthi insimbi isikwe, imoto isikwe ukuze kukhishwe umuntu bese yakwazi ukuthi nakekelwe. Ziyabiza ke lezo zinto. So enyakeni nje wokuqala weyimali owobudlelwane bethu, sathola imali engaphezulu insiza abasithengela zona zeinhlekelele ukufaka nazo lezi indlawo ama Joseph Life, kwaba usizo lungaphezulu ka 500,000. Kodwa bake basinikeza futhi olunye usizo kunyaka wesibili wethu walobudlelwane olubaluleke kakhulu, usizo lokuthi sikwazi ukuphendula ikakhulukazi uma kuneyingozi ezithinta imoto lezi eyilayisha uketshezo luyingozi, ikakhulukazi ngoba isifunda sethu siseduze kuka N3 ukusuka nje Moy River, impofa umngeni la umsunduzi no Camper Town, kuseduze kakhulu leyo mphakathi no N3. Uma kugcinqika leyo truck elayisha uketshezi lolo lusuke luyingozi, kunendlela ethize amathimba ethu ekufanele ukuthi aphendule ngayo ezokwenza ukuthi kungabi nobungozi kubona njengabasebenzi bethu nemiphakathi esuke iseduze kwalezo zindawo. So ke basidonatela ke nge-trailer ene-equipment eneyinsiza kusebenza zokuthi uma kuba nalezo zimo, kanjalo la khona amafemu enza izinto zama-chemicals. Uma ikusha ifemu enama-chemical, umlilo wakhona nezimo zakhona uphendula ngendlela engafani nomlilo nje oshe ekhaya. Uma uphendula la kunefemu noma kunenkampani eyenza ama-chemical. So olunye kusiza basinikeza kulona ukuthi basidonethele lo trailer ene-equipment enezinto zokuthi uma si phendula kulezo inkinga ezinjalo kunefem enza ama chemicals mhlambe kunomlilo noma ichithekile leyo chemical, ukuthi sikwazi ukuthi sibe impendulo kulokho kanjalo kanjalo. So lobu budlelwana kubudlelwana obusizile, kunabantu abaphumile baqeqeshwa beqeqeshwa kuzona izinto zeinhlekelele kanjalo kwizimo eziphuthumayo. Abanye abasema university ngosizo lakhe uSantama. So ubudlelwano nje sibamukela kahle. Ezinye zalezi zinto bekuyothatha isikhathi ukuthi sibe nazo uma silinda nje ukuthi sibe nemali ngokwethu njengohulumeni. Kodwa ngokuba nobudlelwane nabo kwenza ukuthi lezo zinto ezizolekelela umphakathi wethu zikwazi ukuthi isheshe zize ngokuthi bakwazi ukuthi basilekelele ngazo. So ubudlelwano ke sithandayo ukuthi sibugcine bukhona ngoba beyawusebenzela umphakathi waseMgungundlovu. Siyafisa ukuthi uSantam lo msebenzi owenze eMgungundlovu kuthi makuphela lesi sikhathi esisayinele siminyaka emithathu, siyafisa ukuthi kube ubudlelwano obuqhubekayo nomsebenzi ke lo onjengalo abawenza nakwezinye indawo bakwazi ukulekelela ngalendlela abalekelela ngayo la eMgungundlovu, ngoba kuyokwenza lokho ukuthi umsebenzi kahulumeni ubelula, uhulumeni ukwazi ukusheshe ufinyelele ebantwini. Kuthi ngento obuthi ubungayenza ngesikhathi esithize kodwa ngokubambisana nenkampani njengawo uSantam kufinyelekeke ngesikhathi esifishane kwimiphakathi yethu. Ubudlelwano obuhle kakhulu nesibuthakasela kakhulu msakazi.
Mhlawumbe sesikudedela la mshelozi usosigoqela nje ngalo lusuku namhlanje lohlahlomali. Hlasimpe siphinde sithinte nalendaba ukuthi iNingizimu Afrika siyazi ukuthi kupha iminyaka ngamashumi amathathu entando eningi la iNingizimu Afrika enkululeko kungathini nje.
Siyafisa ukuthi sisho ukuthi cha sikuthakasela kakhulu ukuthi le minyaka eyamashumi amathathu edlule yentando yeningi eSouth Africa ngempela ilethe ushintsho esikwazile ukuthi silibone olilethe ubungcono kakhulu ezimpilweni zabantu baseSouth Africa. Siyakuthakasela kakhulu ukuthi lesi sikhathi nje silikhulise abantu laba esingababiza ngokuthi i-black middle class. Abantu asebenezinto asebe na maasset, asebe wazi kuti bayithengele ama properties abo endaweni la babengakwazi ukuthi bangahlala khona. Singaphike eScottsville ukuthi kwakuthiwa indawo yabelungu ko Orebi, ko Westgate, ko Hayfield, ngenko Grange, ngendlela asebegcwele ngayo abantu abamnyama. Konke lokho kuyimphumela leminyaka eyamashumi amathathu edlule. Inani lezindlu nje ezakhiwe la eKwaZulu Natal cishe singaphezu kwa 600 izindlu sezakhiwe zakhelwa abantu. La eMgungundlovu zingaphezulu kuka 70,000 izindlu nje sezakhiwe khona komasipala abahlukahlukene. Kwake kwenzeka into eyisimanga msakazi ukuthi kube neproject enkulu eyayakha izindlu ezu 25,000 endaweni yakavula indlela nje kuphela emawadini awu 11 kuphela. Okuyizinto zonke ishintshe impilo zabantu. Iy'kole esezakhiwe ikakhulukazi lezi ey'bizwa ngokuthi ama-smart schools, iy'kole la omongena khona ungasaboni ibhodi noshokhi. Zikhona iy'kole ezinjalo, iy'kole njengomcontshwana laphaya emngeni, isikole esinjenge-Cosmo Primary esiyibizwa ngokuthi ama-smart schools, iy'kole lapha e-Richmond ey'njengomzwandile Mbongwa High School, isikole esinjengesibongo Musa laphaya emshwathi sine lab ne library ekulolu hlobo olusha singathi sinama smart classes. So lezo zinto zisho lukhulu ukufinyelela kweinhlelo zezempilo eindaweni la ama clinic engakaze abe khona le ngake eThempendle kunendawo ekuthiwa iseMahlutsheni okune clinic elisha elakhiwe ngokohlelo lohulumeni wentando yeningi. Iclinic la Sempendle selisebenza u 24 hours magnama emergencies izimo eziphuthumayo. Abantu bayazi ukuthi ebusuku bazothola ama nurse khona attend izinto ebezingekho 30 years ago. Ama clinic amasha endaweni njengako Richmond ombuthisweni isibhedlela esisha esisakhile Regional Hospital kwakuyi TB clinic ngesikhathi seclinic se COVID sasenza saba isibhedlela isikahle. Manje sesiyisibhedlela nje esijwayelekile sesehlise neload la Aden esikhona laphaya. So kade sivula iclinic nje esikusimbiso inongqongqosho uNomagugu Simelane laphaya empolweni kulezi insuku ezidlule lika 70 million. So lo 30 years msakazi indawo eyiningi bezingenawo ugesi. Cishe la eMgungundlovu kungaphezulu ka 90% access manje kugesi abantu abakwaziyo nje ukuthi bathole ugesi. Mina ngiqhamuka le Mpendle engashazwa eshiswa eshazwa ngomlilo. Othi uma ungena nje kogomane kuqale kube emnyama kulokoze eplazini le kude kuhamba ama intambo phezulu kwemizi yabantu ziye eplazini. Kodwa manje abantu bayakhanyisa ugesi kunomehluko iy'nhlelo zokulethwa kwamanzi nezokuthuthwa kwendle sezingene elingcono. So lo 30 years wentando yeningi kuba u 30 years olethe ubungcono ey'mpilweni zabantu. Siyavuma ukuthi ukhona umsebenzi osadinga ukuthi wenziwe ukuthi sidala amathuba emsebenzi, sinciphise ububha, sithuthukise umnotho ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi babambe iqhaza emnothweni. Siyenze ngcono neminye imigwaqo. Kukhona imigwaqo eminingi esesiyenze ngcono. Ngiye ngibakhumbuze abangakithi nje ukuthi kusukela lapha e-New Forsand kwakuwubhuqu uze uyofika edolobheni laseMpendle mawujika lapha ephambanweni ushona phansi koNkosi. Konke leyo mgwaqo yayiwubhuqu. Lezo zinto nakwezinye-ke iy'ndawo bawufakazi abantu bakoSwayimana, abantu bakovula indlela, imigwaqo ebeyiwubhuqu 30 years ago esifakiwe manje itiyela nelungiswa ibekwe esimeni esikahle. Noma kusekhona ukusala ngemumva ey'ntweni kodwa kube u 30 years wempumelelo nowenqubekela phambili kakhulukazi kulaba ababecindezela.
Ngenxa yesikhathi Mshuluzi, sithathe le thuba sibonge kakhulukazi ngokuthi sibe nawo namhlanje. Kube intokozo kakhulu Nxamalala.
Siyabonga kakhulu msakazi, sibonge nakubalalela.
Kulungile, simdedela kanjalo-ke nakanjani la ukhansela uMzizi uma njengomeya ngaphansi kwesifunda uMgungundlovu namhlanje njengalokhu kade bezothula uhlahlomali State of the District Address namhlanje ngaphansi komkhandlu uMgungu Ndlovu namhlanje siphinde sibonge kakhulu ngo speaker and osomlomo namhlanje besikhuluma naye eqaleni umhlonishwa ukhansela uNonhlanhla Gabela osukwini namhlanje ungulesine insuku zingamashumi amabili nantathu kuyona inyanga kaNhlaba unyaka wenkulungwane ezimbili namashumi amabili nane 2024 silangaphansi komkhandlu uMgungu Ndlovu osukwini namhlanje elamukegama nguPhilani engokamgoza empendle engashazi ubusika nehlobo technical producer kuyena umqondisi wendambo nokuthi sizwale kahle ngalapha emakhaya egama lakhe kubantu bonke sikhathi masinje asilethule bese ke siliguqisa uhlelo osukwini namhlanje.